Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17. Dawidi yica Goliyati. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagerereza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana, bagerereza mu kibaya cya Ela, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli kuwo hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu, kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwamo imyenda, kuremera kw'ikigembe cyarwo kwari shekeli z'ibyuma 600. Kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kuremera urugamba ho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa wa Munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi. Kandi Yesayi uwo yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Abinadabu, uwa 3 ni Shama. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Nuko Umufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira agenza atyo iminsi 40 yigaraganza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira bakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'aya marobe y'imitsima 10, wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwa mwaka, urebe bakuru bawe uko bameze, maze unzanire inkuru zabo z'imvaho. Kandi Sawuli nabo n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Ela barwana n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo aramutsa abakuru be. Akiganira nabo muri ako kanya, ya ntwari y'Umufilisitiya w'i Gati witwaga Goliyati arasohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza bati, uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wa busigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo, abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati, nihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, Iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo. Yamvumbukana nkayicakira kananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera Umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya azakebaguza abona Dawidi, aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni? Mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranya inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana, kandi ngo iriteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Ko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka, maze Abisirayeli n'Abayuda bahaguruka bitera hejuru, bagerekana Abafilisitiya babageza i Gati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira ijya Shalayimu bagera i Gati na Ekuroni. Abisirayeli baherako barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo, maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya akijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde Abuneri? Nawe aramusubiza ati, mba ntumutabaho nyagasani nkamumenye. Umwami aravuga ati, baza se w'uwo muhungu wari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu.